likabar coronavirus ido kenya wardi hande arribe cellal malibe holti vide nyawbe temre joy chapan jeddo jeddon beedigi hen chamtanabe temme tato chapan de njo inayo mbiyan ido iwi hen nanno kaso dum adado fu faruntinama kambe nyawbe be adado mabbe yunaaji noga ido temme tato chapan chapan jeddo itato nyawbe be mbiyan samtanabe unya chapan sappo unya sappo e jenay e kanyi temme ido chapan jeddo e jenay kambe iwbe temre njogoma e chapan jeddo bangal yewtere meden acti covid asra jara won ko ben da fa stan ko alsisi
studio tamani
janwali bismillah modon yewtere amen acti covid bawi do do lamdi di dogotoro en warta hokkude jabungaji mudum hodun sabi so yimbe be nyaw coronavirus o nangatale o do wakati ana wondi beydade do goto himmeji di kedotobe men holliti kedo de jabungaji di dunke en andanbe kabaroji bilide nyaw o haltan tamen do hen hodun sabi so yimbe be nyaw coronavirus o nangatale o do wakati ana wondi beydade
plusieurs facteurs
kulleji hewde ana holita dum dum wala enen tan fe lele kedan le o wakati atama nyablaji ana hewi hitane fu wakati jangon so jangon satti san ata nyablaji ana yedode tatti adna fu dum hono fu ana andibe giddi wala handen yidben mudum ko wami halde hen yo nati gol nyaw coronavirus o li leedni kan jala ko o nyaw sanne soni on fami le wakati bamde lewru juin wade lewru septembre nyaw coronavirus daaji na seeda sama ko day fande kadi limmi wakati yimbe ko heewi mil o nyaw timmi du service yoga be sali batu de sariyaji nyaw o
donc on a oublié les mesures.
Allo dokotoro ko dum fu sabi so ge nyaw o si ngaji mudum ana wondi yaltude dum tawede pikir ngaydi ana tofu
o nyaw virus mudum ni tan sifiri sabdo virus kesono antitero ANR o virus o le yawi nadde e chaldi bani arman drande so natle chaldi habugo makko yafa sanna tegal mudum dudo wa natade torra moro fa qura arandrano virus o ana wa natade sabe waddude sifaji nyaw fa hewa kasin.
Allo docteur
doyru kan ko kine neddo yaltinda nyilbe ana holla wiide nyaw covid-19 o way mana
covid-19
recrutement lazal
yaltugol nyilbe ana wawi jettirede hono nyaw goddo ga wakati mon goni o to yaltugol nyilbe tawti jonte e ma yaado suudu dokotoro yawtore won ko muddi wona illugol fu holliti tawide nyaw covid-19 o way mana so wulale chaldi tampere tawti illugol gol ar hani yaade yawtayaade hore mada so tawi nyaw covid-19 o walay ma
fuli testi.
Allo docteur
yalla nyandude acide goto ana way waytude neddo nyaw covid-19 wona
ala coronavirus
nyamdu nduka rabata ka sini on jama odo nyamda neddo goto won emo mo ngi nyaw o woni mun jom darek ana dojja na ana ila ana woni lemo wala fuko rentori dun ana way lata sababu fa danyam morabi
dun wonno kabaruji dimi joganno on do nyaw coronavirus o min juuti om hedaade min ji e ko warta ko
studio tamani.